kunimwagia, na nguo kanirushia, na viatu kanitupia. Mbaya zako tabia, na mengi na yasikia. Bora ni nyama zeni ndio pendo langu. Kumbe tu imekula kwangu mimi. Kwa nini ufanye hivyo mweza kunumia na kunda? Kwa nini ufanye hivyo mweza kunumia? Masoya na umiza.
Sitapona tena, kweli nakupenda, nakupenda sana. Rudi mama, nakupenda, rudi mama. Jo kwangu mamingwe, kwangu kama ndoto mina data maminga. Ukulipo umedata na nini, mazoea ya natabu unanikata maisi. Akili yangu unaichanganya, changanya, unanifanya kama mtoto unanidanganya, danganya. Bona hivo unanichanganya, changanya, kila siku kama mtoto unanidanganya, danganya. Yo baba Kyla, you know what it is. Shattered, 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 Albus Kings, I'll keep, but you know what it is. Mazur
Records,
Records, Records,
Records.
Osina Kutamani,
Galion Bella.
Mazoo Records. Pop it in.